kulankan oo ay qaban qaabaday wasaaradda horumarinta reer badweynta iyo koonfur galbeed iyo waliba loo ka hadlayay warbixin ka saabsan saameynta ee la taabaro hanaagada iyo sababeenka isbeddelka cimilada iyo kuwa la dhan dagaalada baadiga deegaanada koonfur galbeed. Kulanka waliba ku qayb galay xubno ku tirsan golaha wasiirada, xildhibaano, gudoomiyaha degmada Baydhabo, ururada bulshada qaybo shisheldoon iyo mas-uuliyiin kale. Wasiirka wasaaradda horumarinta reer badweynta iyo koonfur galbeed oo kulanka hadalka jeeday yana adkayni muhiim ah in loo ku horseedo saameynta isbeddelka cimilada iyo horumarka koba awara wa
dadka horeemiga ama badii degan dhibaato badan may buu ka dhidi taas oo ka koobay isbeddelka cimilada dhibaatooyinkaas oo ka badan may saameyn ku walsatay wal araw food security ama al amn al ghidai oo ku weeda cuntada ama cuntiyaha hal dhaho ama amaanka cuntada leh taas oo sabab ah dadku xoolo ku noolayeen beero ku noolayeen maadaama oo abaar dhidi beerti may falna walnaba ka bana xitaa hadii oo abaarta markii laga baa roob kooy saameynta abaarta ku warsatay deegaanka yaa isbeddel badan la ku warsatay wax wal hasaarowki oo hay oo beero sidoo kale wal may buu arinta oo xoolo ka saadan ku warsatay marka walaas oo isku duub markuma sababena dadkii reer biyada deed dhaqaalaha inta isbeddel madama ay dhaqaale aan lahayn oo iyo dakhli galay ku saabsanay may buu xoolo beerahay inta iyo balid hanguuran balidkii hoob kooyagna balidkii nafsatiis balid oo diyaarsan dadkaas intii u qaadado oo walaqoobada ma balid iskara faahsan hay dadkii intii magaalooyinka geesasho ka degan iyo nolol iyo wax korobeen to iyeen walaqnaagna badan may buu inta kasam may buu ka dhiida olaadadii isku dhin helna may buu caafimaad soo may buu sidii la falay inay helna dhibaato badan ka dhiiday marka warbixinta may ba ka hadalaysay sida walaamo si linka gudub fadhi oo lan abuuro fadhi dadka reer baadiyaha adkaysi linka abuuro fadhi adkaysigaas oo sheeno markii abaar dhidi meel iyo guur fadan intii meel iyo roogan linka gurmada iyona diyaar garoobam ama markii dadad dhiyan taas laga hadalay si markaa oo saas la soo gifay in baahanta dadaal iyo fikir dheeraad ah istaraatiijiyada iyo jiraan iyo socod tusaaleen ka soo qaad infrastructure-ka markii bedeli karo ama kaabayaasha dhaqaalaha dadka reer baadiyaha ah salaan horumar fadhi hoos hadda hadafada jirid hadafadeen hoos hadafada biyo hoos hadafada korontada meel qabada kor laana hadii biyo iyo koronto kaabayaasha dhaqaalaha jidki la marfada leela fududadaas iyo intii walaal iyo haayeen beeshan sadan on beeridkii intii dir fududadaas tan kale yana meebuu adeeg asaasi ah sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo walaalmada iyo sida lanka dirsi taas la ka hadalay rabootka mar guudaan intaas way inkii dambays marka dhamaan dadka ma ka dhiirigeliyay reportka inta la akhri walaagi oo la falanqay walaagi dehanagadana warbixin iskoreysan
warbixintana sidoo kale sheegay saameynta baahida leh ee isbeddelka cimilada ka leeyahay bulshooyinka baadiyada taasoo biyaha saaragtii ka saabsan sida landhisa adkaysiga waan la horumariyay koba waaraw.